Hey yo guys, welcome to the Real Radio Podcast again, and this is a special episode, by the way, after tuliweka ile ya weekendi na holidays kasita hivi. So today we decided that I find one of my friends who is a youth and so enthusiastic about business. So we are going to discuss about him and the ability to make money as a youth. First, introduce yourself.
Okay. Wengi wananijua kama duo. Sasa wengi wananitanga Young T. Ya, unaweza niite yote, lakini mimi najitanga kama investor.
Investor?
Young investor. Juu ndio sasa ndio na come up na business zangu. Biashara ni mingi huku ndani. Lakini sasa ukiamua kumeja hii na biashara moja, sasa hiyo ndio itakuwa ndio kai itakuwa like trademark yako kwa biashara. Unajua kwa biashara lazima wewe uwe na trademark yako, ndio wewe nayo uonekane uko unique.
Kwa unique.
Uko unique, una get. So like, okay, identify what you are capable of, do it best.
Do it best.
Yeah.
Sasa una manage aje kufanya hizo vitu zote za kuinvest, daily zina run smoothly, hadi una maximize profit, na kuna pia kuna distractions kama sherehe pale ni nini?
Sherehe lazima. Unajua usione nikaa like sherehe ndio namaliza ngado ama nini. Sherehe ni fiti. Lakini naye lazima ujue vile unapiga sherehe
zako.
Unajua life naye set unakaa tu hivi, tunaamkia asubuhi moshadha. Ati asubuhi umeamkia pombe, umeamkia pale hivyo Green Lounge, unapiga cup. Sherehe itakaanga hivyo. Sherehe unatakaanga una work for some while, unasanya do fiti. Unajua uko very sure, mimi hata mimi nimeshajisimamia. So ile extras ni unapiganga sherehe. Sherehe unaweza toka hapa hivi uende Mombasa upige sherehe yako, ikae weekend tunauru.
Unarudi.
Wewe umepiga sherehe ya adabu kuliko niamkie kila siku ni wapi pale Green Lounge. Unacheki. Kuna siku kila siku ndamkia Green Lounge hivi. Alafu niambia tunataka ku make move kwa life. Hakuna kitu kama hiyo.
Nini ili kuinspire like wewe sasa kwanza ku made hivyo kwa investor na hadi ku invest?
Okay, nilichekimika youth saa hizi. Okay, niko na energy. Na get. So say as a youth uko Edward Skiamba kwa skia misuli yako iko fit?
Iko fit.
So vile niona niko na energy and I'm doing a lot of things. Zingine ni beneficial lakini zingine zisaidi. Haya, okay, mimi nilikuwa napenda kufukuza mamanzi sana. Hiyo ndio time yangu utanipata huko na mabike nini, swimo pale.
Wewe ujaenda tu ku swim. Maji kani maji kwa kejani.
Kejani maji iko kwa. mimi naenda swimo kutafuta matako mzuri, unacheki. Matako ile safi, nikija nigonge niende, naonekana mimi ni ule mzee, unacheki. Lakini kachekio natumia lot of energy, a lot of cash. So niko na the more natumia dogo ama dema so forth, ndio nakuwa broke kabisa. So nikasema let me look for one chick, ni settle naye, then to save a lot of cash. Unacheki. So hizo pesa unapata uko na domo, so unafikiria nini utafanya? Okay. Uko na hiyo time, sasa uko na do na uko na hiyo time, nini unafanya? Unacheki. Huwezi kaa hivyo chini ya mtu hizo do kufanya mambo mengine. Unatafuta kitu beneficial, at least at the end of the day you are counting something. Unacheki, do every day is a living day, every day is a making money day.
Yeah.
Unacheki.
So wewe sasa unajua wewe especially investment yako iko around shule. Mali kuna students na students, kuna holiday and stuff. Una manage aje ku balance market saa zote?
Ku balance market wakati student wako na on and off.
Sawa wako.
Wenye wako. Okay, wakati wako una put more effort. Lakini wakati hawako unakubali yenye haiko. Juu wakati wako yeah, you make money so you save a lot. Una reduce mambo yenye na kutumia do. Unacheki. So una reduce those time and so forth. So wewe mwenyewe unawaki hapo.
So ukisema pia sasa ndio uko na energy ya kufanya hizo vitu zote, investment zote. Wewe sasa hii kwa mayouth wengine, obviously hao ndio mabeshi zako sasa. Kama mimi hivi, unaona gap gani yenye gap gani yenye unaweza feel kwa kwetu level money wise do iko kwa pockets?
Watu wako na nini?
Wako na do, yani ile gap umeona sasa hii kwa mayouth sasa hii.
Kwa mayouth.
Yenye awadai kuutilize, wafanya kitu fulani hivi, and then wa make money.
okay, weka youth kitu moja, kaa uko na do cash. Yeah. Usifurahie kukaa na do kwa mfuko. Hiyo pesa ikusaidie chochote. Hiyo pesa tu kenye itafanyika ni kutoka na haitarudi tena. Lakini as a youth ukiona nikaa unaweza kuna kitu unaweza fanya ikuletee do the better. Hiyo pesa unaweza sema unaweza risk the utatu na every day ukiwa ukipata tuso. Unacheki hiyo the utatu every month utakuwa uko very sure every day unaweza make tuso una make the usita every day. After every month. Unacheki. So hiyo ni kitu inakuletea do every day. Lakini ukitumia hiyo the utatu weke mfuko pale hivyo. Hiyo pesa itakusaidia ikitoka punch imebaki ngapi? 2500. Ikitoka punch nyingine baki nini tuki. Hiyo pesa inaenda ikireduce high accumulate. Sindio inaenda ikireduce. So as a youth kama unaweza find kitu hata si lazima ufanye kitu kubwa. Fanya kiasi lakini do it best.
Do it best, maximize everything.
Exactly.
Get something out of it, sindio?
Yeah, lakini kuna kitu kingine nakuanga pia, lazima uko na focus.
Focus pia.
Kwa hiyo kitu yenye unafanya.
So meaning, wewe sasa routine yako unafanyanga aje, like unaweza amka ufanye nini, ndio meet all that.
Okay, mimi niko class, the same time niko biashara. Early in the morning, tamka, asubuhi, around 4. Nisome kiasi mpaka around 7.
Usome sio?
Usome, nisome vizuri kutoka 4 mpaka 7 nisome. Kutoka hapo kani kuna classes za between, nangalenga between asubuhi 7 mpaka afternoon 2. Niko na classes. Hizo class ndio attend peke yake. Hizi zingine za jioni sizi attend. Juu, hiyo ndio time yangu ya kufocus kwa
biashara. Job.
So hizo class zingine nasemanga ni sawa. Wacha niko sekunde lakini make nini? Ni make something. Juu utapata class mingi za afternoon, sina class mingi kwa wiki. Kwa wiki niko na class ka mbili. Kwa wiki. So unaona hizo class mbili ni kinyonga inashi? Inashi juu at the same time naunda nini na unda ndo.
So una balance.
Na balance hivyo.
So one must suffer.
Yeah, moja lazima isuffer. Nawe huwezi toka nazo zote vizuri.
Sasa mtu akiweza kuomba do, mtu akukujie kama mimi sasa hivi sasa afternoon nikwambie, hebu nipe dawa ya bure sasa.
Dawa ya bure. Okay, ndakuangalia. Naweza kujenga, ndakupatia.
Ya bure tu.
Ya bure, kama Morio.
Mbona mtu asifanye kazi sasa?
Morio, kama Morio ndakupatia.
So, pia kuna nini?